sawro be hakkillaji mu ɓen dimbi kolitiwide ko sabi binta ñaw hakkillo yo saabe ronkinde neɗɗo hoore muɗum daranade kabaruji yogaji. Professeur Suleiman Koulibaly cawroɓe ñaw hakkillo woni e muɓɓen service psychiatrie CHUPG.
Torraji yogaji ana hewta ɓingin adama fa wadda e muɗum ñaw hoore. Ɗi torraji so sakkaka ley ana wawi wadde joomum ka
han.
Professeur Koulibaly holitiwide kabaruji kewɗi latto sababu o ñaw.
Kulleji yogaji ɗam tun hono torraji goɗɗi e nandan muɗum fa yettade wolle hakkunde yimɓe wuuro goto ana wawi natade saabe wadda helgo haqqille ɓingel adama. Hono yarigol dorguji e nandan muɗum ɗum ana wawi natade saabe hewtina banin adama helgo haqqille.
Ana yaafiyide himɓeɓe hakkillaji muɓɓen kiɓɓa tatteji fo ko ɓuuri hewde fo ley boli e wi honjotoɓe yogaɓe ko sabi bini ɗum yo laamu o woni daranaki kabaru mum yalla ɓe himɓe ana cawre. Jamare nde holiti metti muɗum koɓe joppirete ni yaade ɗo weli ɓe fo.
Sa ƴeewi nde mali ɗo gereji ɗi fu ne ana yiiya hangaɓe ana jilton welde ɗi fu wona le brusuji ɗi wona le galluji ɗi ɗum wona ko leeɓi feyi. Se kama ɗum won le galle fu na hani haybede hana yoppede yiliro ni tan no weldi ɗum ana hani haybede hono no jeɗɗuɗo haybira ni kañum ne hani haybirede noon sabi si haybaka noon si yalto yaasina yiilo ana wawi wadde bonnanda toon ana wawi barmide population ana wawi barmide hoore mum on du so tawi galle ɗi gala hono moyen no gardira ɗum le suudu e laamu on hani darnade ɗum gaɗa hono centriji nokkuji ɗo hangaɓe desete tawe fadi jaana jilto.
O ñaw ana wawi sawrede ɗum wonno ko o cawroɓe kiɓɓa holiti wide fadde makko ɓeydude wide ɗati kewɗi kani jokkede aɓe cawre.
Kandi ana wawi sawrede sanne ɗum ne wawi sawrede laawol ɓaleɓe ɗum ne wawi sawrede laawol dogotoroɓe ko hewi muɗum fu joomum yo joƴƴinten kalde yal hakkille muɗum ana warta deɗɗu e tawede fu yogaɓe ana yaaha ñawniya ɗum to ittoɓe leɗɗe ɓaleɓe e hono muɗum.
Professeur Koulibaly holiti no saraɓe ñawɓe kan jogirade ɗum ɓen.
Mo hoore muɗum heeli ana wawi warde mais ñawna ɗum fa o samta gas o samtinama soni o hooti wuuro soni walani yimɓe galle ɓe tinno e makko sanne pati ɓe woyne ɓerre makko ɗum ana wawi natade saabe umintina ñaw o joomum ana han lentede patɓe yeebo joomum sanne.
Wattu gonɗe joni o anda ko adado himɓe ɓe ñaw hakkille woni e muɓɓen ley mali ka fu e tawede dogotoro en kolitiwide o ñaw ana wawi nangude neɗɗo fu sini ko haala dow ɗum fu hawriti.